Blaza my sister wame shine kwenye mameza fulu ma champagne messenger tukorogo a combination what the up nyanyu ken to dance kwa fura tupatera cheki madoni wana change dala bila asila wana change gwala ndoma na ingoma ikipigwa msala tuko high tuko shware kama vipi na wenjo upare sende mbali tuje vinjari chas kwa pamoja ano pare flows that line aminia sipo kunywa soda we kunywa bia shike na dia change na gia mpaka asubuhi hakuna kuachia
messenger tuko stable tena kimipango tunafanya mambo yani leo raha raha
everybody say
raha raha
messenger in the house
raha raha
watu wote sema
raha 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 raha
everybody say
raha raha
messenger in the house
raha raha
watu wote sema
raha raha
kime kime tanda bad kama lote leo wakuna kusanda ni ukuganda hakuna propaganda vinywaji vimezunguka mezani kama vile mkanda ho mina flow flow na vyeweza naongea kiswahili sometime wadi kiingereza yes no mindo freddy starch commando na wonesha kweli mindo mkali wa hizi flow wote tupo in the house my sister na my brother wote wanna bounce watoto na watachi kima shows wanabuwa bikini mpaka blouse
atake kushoto my brother tu take it for you my sister do tu icheze kwa pamoja shika kiuno bila woga sote tukinjali basi
raha raha
everybody sing
raha